Take five now.
Take five now. Remember, 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 remember.
Here's another one. Here's another one.
Tuma muze mikono Nisha patikana Tuma unopame ndorubani Nikoko bai koko mbaka sebureni Hatu kama tiki visirani Ukinyona we vunga vunga Sisemi nalo chuna chuna Nisha jivisho nunda nunda Kino mbaya nina duna duna
Vunga kausha Vunga kausha Vunga kausha Wako
Chana na hizo stars za kuzuga Atutafuti train, kitambo tisha kiki Eti touch ya na sanda, real nigga sizi miki Nilisha kuwa nyuma, na najua kipi nikimu Wanojua what I'm doing, kitambo shaweza tiki Elimu ya mtaa, isha nifuza kitambo Nimeisha itwa chawa, solo tukua chamo Real nigga wanasema touch, endeleza mambo Sishangai watu wabaya, wanataka kunweka kando
Isha patikana, chuma unopame ndorubani Nikoko bai koko mbaka sebureni Hatu kama tiki visirani Ukinyona we vunga vunga Sisemi nalo chunda chunda Nisha jivisho nunda nunda Kilo mbaya mina duna duna
Vunga kausha Vunga kausha Vunga kausha Umo wako tunga kausha Vunga kausha Vunga kausha Vunga kausha Umo wako tunga
Five now.